Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi ono te kau. Exercise 60.
Hei mahi whakarongo, tuhi tuhi hoki. You have to write a letter to a friend about the arrangements for a hui. You have asked Wharehuia what the arrangements are. Here he gives you the information. Take down notes in Māori of the relevant details needed to be included in the letter. Kei te ki a te Wharehuia.
Ka tīmata tā tātou hui a te tekau o Hūrae. Me tae ngā manuhiri ki te hui a te tekau karaka. Kei tauranga te hui, kei te marae o Hairini. Kei te haere koe ki te hui. Kei te haere mātau mārunga i te motokā o Hirini. Kei te haere ētahi mārunga i o rātau waka. E toru te kaupea ngā tāngata o te whare wānanga nei e haere ana. Tokorima pea ngā kaiwhakaako. E rua ngā rā o te hui. Ka mutu te hui a te ahiahi o te rātapu.
Now that you have taken the notes of the relevant information, write a letter in English to your friend advising her or him of the details.